Let's make it happen this.
Much more touches.
So mzika kutaputa madem okay. Minatokea shivers wa hii game ni fam bila project siyo taska ni gongo like Atawa aras jisati kwenye bongo punch kwenye line noise is just sign black ideas in a drop black tears Mini XXL na kupoya kama kans Niko so fresh kama death kwenye line Nilipotoka ni bala Hapa nilipo nikilegeza we mwenye utashanga 60 likes ima 16 bars Maisha na nilazimu eti jeri kuwa mondo Pesa imetoka China shikiki na ruka juda Sinaga tarea kubleed mistari Every time niko period yeah. I see ni atare
It's a new definition for me
Hantuweza mziki huu, yes Bande we Highway mchumba ni hela Ukipress wrong button Tunakuzika na dollar I beg your sense Iko shots kama pencil 16 bars Iko hard paka lens Kikiti mesimama Naweza chana skate Wanasema mega shaz Unavokalisha majest Sishiwi ladha kautamu wakati It's a blue Bae ni pegwara wa streets Tikuwa stanza hizi ni laza Webo pili ni wa kwanza Kwenye geta jikupozo Hizi punch ngumu kumeza Machizi flani wana DC papo ya simama
Kati bongo flavor ina hits kwa kumsifia tuwema
Skila mwenye mwanya ndo mzuri wa kunyonya Mwenye skio la kufa hii ni dawa ya kwa ponya See ya
Tube lights kisha na waka mwanga mkali Niko masafa ya FM kijiji zero frequency Wana nisoma kwenye masafa ya AM Pige kelele ka utukufu na mlokole Moje kwangu tatu kwako sinyoshe kidolonge vizuri na masi Akutoe kwenye lijanga Nikukute usinikute ucheo wangu ni majanga
No Nobody star like Jesus
Niki shout These speakers inakita kami tutu ya mapire My tongue is my weapon all I speak is bullet Punch after punch zikitoka ni current Sala za mama ndo niweka kwenye market Na chapa kazi ile 24-7 Kukuwasha na nipuka kama petrol station Nafanya mpoka bar Gila miso muone mama sinikuwe culture
It's a new definition for me
Yeah, you test, you test, yeah. Stay on the line.